sagat
hamari adhuri kahani.
Hey, hey, hey.
Hamari
hey, yo seize my greedy.
Hamari adhuri kahani.
Hey, chunk your supplier. Hey, supplier.
Sijui kama uliwahi kusikia fimbo ya mbali ayui nyoka, fimbo yenyewe ndo mimi. Mwenzangu nilimpa moyo maini, kavikatakata vyote kafuki ya chini.
Najitahidi kumnenepesha shetani mkukiti na konda, eti mwenzangu wawazi anaona sana nipa shida. Waganga wa jadi nishasomewa na wewe, naomba unirudie. Aya,
naomba turudiane. Naomba turudiane. Naomba turudiane. Naomba turudiane. Sometimes mimi nakuwa na stress, najifanya nipo sawa. Kuna muda natumia vilevi, mimi nazidi kupagawa. Niliamini mwenzangu nitakula na tayari nilinawa. Umeniona dhaifu, sina power.
Siwezi, mia kusiwezi. Siwezi kuzificha hisia, kati nikilala taswira inanijia. Mia kusiwezi.
Naomba turudiane. Naomba turudiane.
Naomba turudiane.
Naomba turudiane.
Turudiane kibesi.
Naomba
minaomba mama
turudiane.
Turudiane na wewe masamani. Minaomba turudiane. Minaomba turudiane. Turudiane.
The bless down. Goodbye.
He deal with the gun.
And it was a gun.
Kaka mtu mti. Mwanangu MP voice. It's your boy Uncle JP. Ngonga kazi. Supporter Belo Draptor Babu Kesi. Nahi, nahi. Huku Mox, huku Sizo. Wote wamefanya tu bang. Bang, bang. Wamefanya turuke.
Muziki paka kitani kwako na chunky supply.com.